choa yanguro yote mina choa langu pendo lote mina choa inajua mali umenitoa salama nimefika bado niko poa inadhambi zangu mina choa natubu zote kabla kwako zitanchoa nataka mani tabuka boda kumagoti chini mimi heva nitaboda sikuamini hivi kitambona jua kwamba mimi hii nitamona mzo kabisa nimetoka kutafuta nimechoka kutafuta mpenzi penzi lako lanitosha penzi lako lanitosha nimechoka kutafuta nimechoka kutafuta mpenzi penzi lako lanitosha penzi lako lanitosha
hey banange anasema tumutafutange na roho yote sio shingo upande weka Yesu mbele kama kitambe eti weka imodhani wanye dire kumatene hata nkibwa gizani toldo bedo wakuwodo dohana tawani toldo wene wewani nekwede teonani majora ye toldo kare gali muge koyo mani dore ginye kedo yani ay oshuti modhani kuil kari vare negu kuhi hieda pare negu todhi wake sare sondi kwada mane mane ha
mundo kabisa nimechoka kutafuta nimechoka kutafuta mpenzi pendi lako lanitosha pendi lako lanitosha nimechoka kutafuta nimechoka kutafuta mpenzi pendi lako lanitosha pendi lako lanitosha nimechoka kutafuta nimechoka kutafuta mimi nimechoka kutafuta la 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 kutafuta umechoka kutafuta wewe umechoka kutafuta sisi umechoka kutafuta la 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 kutafuta mzo kabisa nimechoka kutafuta nimechoka kutafuta mpenzi penzi lako lanitosha penzi lako lanitosha nimechoka kutafuta nimechoka kutafuta mpenzi penzi lako lanitosha penzi lako lanitosha